music on DavePlay.com. Naona umejipata, umejipata, anakuita hani, mmefanana, tasema mapacha, oh mapacha, tajaribu kukusahau, mwendele, hata kama umenikosea, nikusame. Kumbukumbu kichwani ipote, labda na mimi nitapendwa one day. Kweli wivu ninawa na roho inauma, japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nao huruma una, naona mmependana, bora nikae pembeni nisubiri wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, nitapata wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, na mimi nitapendwa. Sema vibaya hivyo unazani sisiki, navyo posti kunikomo hivyo unazani siumi. Moyo umenitaya kupenda kama hivi sirudi. Nilipanda mbegu ya upendo, nimevuna pressure na bipi. Najepa moyo jana na usiku, haya maumivu yatageuka njozi. Najipa moyo, tafika siku mtoto wa mtu atanifuta machozi. Tajaribu kukusahau, mwendele, hata kama umenikosea, nikusame. Kumbukumbu kichwani ipote, labda na mimi nitapendwa one day. Kweli wivu ninawa na roho inauma, japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nao huruma una, naona mmependana, bora nikae pembeni nisubiri wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, nitapata wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, na mimi nitapendwa.
More music on DavePlay.com.